femme du Mali.
Gakul kaniga rewbe hobbe ma andana ma dun worbe mabbe jabata hinnade wiyete planification familiale yo hala madame jara assistant sidibe o sage femme horede dun lesescom kulkani kedana kum hani na dawla amento kulkani ton musama lesisuko
ay dalte sote pa
sini rewbe yo gabe ndokama he yo jindimude bete kikide fu rewbe mabbe ngarta na nyaguma wiide kina itene le nyaloma yo gaji dem baye wattinde rewbe he jo indimu ko yata chapande jeddo yo gabe an bama ko dubbe tati yogabe ko dubi joyi yogabe du ana gada ko juuta sanne hono ko jabbaade lebbi tati wondu modeji ndokketeedi ko bamete nyaloma fu wondu nawtortobe poloy man dun horsinaaka sanne kanyune nafa mawdo woni e mudun ana reena e nyawuji kibirteedi e daddo ana waawi du wadde sababu woddingol beengo ka yogabe caggandi mu'en woni ko bamata dabare wiide dum wonna ko jidi wadde fu e tawede won worbe yogabe e korsina dum jida feenande hala ya jondimo
la sensibilisation
toutes les femmes du Mali.
Bangal kabaruji goddi to kajulo ton le la musikaso sukamo dubi sappo jiddi nangama nyande alkamsar nde wonani commissariat nuko o tawrama dewel wujjado ngel dewel jogi do handi kay hitande sutama non gilla lebbi makul nay to segu ton wattu decembre hitande 2020 hurngoji nangondi wadede yalla andude sukanko yimbe la wobbe denti wadde o do golle sutagul e wi lankobe tonbe to kay ton kawtal jande nokobe kabaruji do jogala maccukaku e bibbe adama en timmi beta ko ngal do kartal ngal landini think peace itti jawdi mudun woni global community engagement resilience fund GCERF projet lulurdo programme gouvernance locale redevable fuddi kenyen to santu e wi no gulleji oro projet latto sababu sembinde ande ko buri unya sappo e jenayo surbabe bangal jogola kabaruji nukumabe projet o hunchanta hore le kumngaaji chapande joy e jeegom cercleuji sans bla etomia le dubi joy untimta yotra en magazine rewbe hande lolirde toutes les femmes du Mali on jarama hedade yo enji yontre warore.